AmazZenberry.com. Super vibes.
First day, nina kwela kwanu paka balasa. Ndi kuoneka ovutika, nditavala sanza. Ndina kufunzila ubwenzi, unandilola iwe. Musa samala, zamaonekerwe yanga. Zose zija, inalipulani baby. Yofuna kupeza, wachikondi weni weni. Woda zandi konde meni ndirili. Pama vuto pantendele Iweo Wawina ntima wanga Unakonda mfumu Moti ndiwe mfumu kazi ulipa Ndine wachuma Anchito manyumba makali moto Unga ndikwa tile Unga ndikwa tile Second day Ndina kutengela komwendi makala Kanyumba kodonta kama utu Poko unapasaka Ngakale chakuja Nyumba momu nalibe Tina cheza ndinjala Mpaka na unasanzika Zose zija Inalipulani baby Yofuna kupeza wachiko ndiwe niweni Poti yesa ndikondele chuma Kapena poti ndine fumu Unandikonda Usaguzi wa ndine ndani Unakonda mfumu Poti ndiwe mfumu kazi ulipa Ndine wachuma Anchito manyumba makali moto Unga ndikwa tile Unga ndikwa tile Unga ndikwa tile Unakonda mfumu Moti ndiwe mfumu kazi ulipa Nile wachuma Anchito manyumba makali moto Unga ndikwa tile Unga ndikwa tile Unakonda mfumu Moti ndiwe mfumu kazi ulipa Nile wachuma Anchito manyumba makali moto Unga ndikwa tile Unga ndikwa tile
www.amazzambiri.com